like a super. I'm going to die. When you we see you as it means a man. Mi corazón, my baby banana. Benzi hulifichi, kamani sindano itachoma. Misi ambiliki, ata wakaniroge kigoma. Ukiugusa mwili wangu, nashituka moyo ba. Benzi wangu, mishike sije nikaba. Kama mvua na mawingu, kama mwezi na anga. Sina jambo, kwa jinsi umeni kamata. Tena usini benge kiduchu.
Sugar, sugar, sugar.
My life is nothing without you.
Sugar, sugar, sugar.
Tino sini vege kiduchu.
Sugar, sugar, sugar.
My life is nothing without you.
Sugar, sugar, sugar.
Nikoleze, my darling. Tukichoka tukalale. Wanasema hatare, lakini mimi nimekubali. Kilele ni ndo pale. Basi tufike sare sare. Shika ndizi mshale, nikuvue kama kambale. Vile hawapumui, wakiri kwa madui. Hawa nafiki, watajua wajui. Ukiugusa mwili wangu na penzi wangu, mishike sije nikaba. Kama mvua na mawingu, kama mwezi na anga. Sina jambo, kwa jinsi umeni kamata. Sina usini benge kiduchu.
Sugar, sugar, sugar.
My life is nothing without you.
Sugar, sugar, sugar.